tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to bogi janega fandu hala Mamadou Sama Seko jomnyal sakrabe hedibe. Coggu mbed gawri natti di fa hande le bamako kede leedindi kan non no ben cogguji bambari nyabbe maro kay buytike. Hal nana en na gawo jetti sanne dabareji kesi de mbed denagu o maadi tiagal ko be dalike lamko be ndarra mbien be do lamko be dandare sino fevri mbien denagu ngalurande. To kita tonno rafi jangino be mbet tayka masanele nokuji yogaji mbien gotanaabe be ngotige ardibe jande be do kabar mudu en woni sembe kabarji amene hande kiki de aljumare nogay go octobre 2022 bismillah sakrabe. Bamako do e mbien le nokuji ke le nokuji goddi leddi ndi mbien ko ciogu mbien bambari ciogu nyamduji di mbi jogaji buytike ndono yu hono bambari nyebbe maro e ko nandi e mun en ka nonno ciogu gawri kay no wayra do woni e wi commerçant en be kambe e nawtoto be fuf yela mabbe yo ciogujji di buyto kalifa guita won ko hebe ne ka dafa sama Ousmane Niall Boule Fatoumata Maiga.
Ayo reso le raison ko tiala toggo nyamreji yogaji buytege le wattu cakiti do dun weli san bibbe gennindi yogabe mabbe kolliti wide ko sabe bini don yesabe kettal fuddi
le prix du maïs
avant ko mbambari ana wonno hakkunde ujunaji nay yaade ujunaji joy ka hande toggo mum buytiki arande mido sodanno kilo nyabbe fa etemedidi ka hande ana etemder e nogay na temder e debbe mido nyidi toggo buyta burde ni sabu jom galle en fana tampi
handen kilomar ana sotte chapande jitti e joyi ana wonno chapande jena e joyi masina le region segu bol ngebbe ko wonno temedere wari handen debbe sappo na chapantati e joyi le nokuje yogaje dun weli sanne jamarende
yad une promesse
hikka awdindi gas sabu to bama fawo dun nem den jatta alla masina ga en coggu nyamduji di buytiki sabu kettal fuddi won fuddo ba ittude nyebbe tigaje girije nyem bambari hikka mi den jatta alla ko nyamduji di buytiki
ala fuka barkada
hono dum wori le lumo jibama ko ne adama jire gondo le lumo lafiya bugo notake gol landol
kenigi 100 kilo wawo
chakuru mbayeri ana ujinaji jeegom e temere jeddi chakuru bambari ana ujinaji nay e temere jeegom 100 kilo arande chakuru bambari ana wonno ujinaji jeddi ka hande coggu mum buytiki ko tiidi ni woni gawri kanye maro nyono chakuru gawri ana ujinaji jeddi chakuru maro nyono ana ujinaji joy jettoje alla coggu nyebbe buytiki kilo mun ana wonno e temder e debbe ka hande ana e temder e sappo minen jagoto min yida tiidalla
na gele arante to no sorono
nyamo be ndarti e lamu o kaybo coggu kullantereje de le lumoji di
sakrabe to taklaaji mo du kabarjom bangal bemba am Facebook e Twitter halnan en gawo holti wiide mbiyen kabar ndernagu ngalurende mbiyen yari yeso dido wattu wiide sabbe taki wiide lugaji di sembinama dum do wadi tagal gidali mabbe fewde mbenne lamko be darade dar mabbe le ndern banga ndernagu ngalurende Abdul Karim Samba yu goto yimbe le fedde halnan gawo ko hanni asitu kanti ke da fasago sita sidibe
quand on a rencontré l'exécutif régional
comme wadi kortalinga me yeyto gouverneur la mordene me holli o dabridi me wonde fidedi o kalne amen yo fian dabiri fu yalla haddiyedi me bamidi an heba batte lewi mokko rendide jamaare ne kan e jowlem en yo seria kan e gollal ngol lamo han fidde mudun bangal lugal goj watti jammandi me fami jamam beti hanne sanne sabi men yi abere nukkuje de fu le gennini jamman ila sugan tagal mudun yimbe je na wonde wadde golledjum en no welirde en fu torra hewte fe goto dum fu
les gens vaguent librement dans leurs affaires et puis tout se passe très bien.
E o motu goto mbiyan hippugol wada amadu mobilaji njahanoji mbiyan iroji gawo yaade minoko inna intahaka ndenno dum wadi kenyan de yimbe dudon heddike hen mbiyan wonande kambe e ka hippibe duma be hultan video ni yimbe yogabe ka fahande yottaki intahaka fande le kabar yimbe telaji mbiyan yawara mbiyan telaji yegol e kanya yawara e le jagu kange le nokuji damaji di wonno sisli kawrutal ngal landini nyande aladbar sopo jene octobre le gulire humaninde mbiyan yigaji leedi mali den no wadama hakunde men kambe duwan e julabe kanya kumoni be kabaru mbiyan yigaji nokuji damaji di mbiyan halaji di latto sababu da kawrol hebe hakunde mabbe Abdoulaye Touré no wonno ton ke dana fasan Ousmane Niall Boule Fatoumata Maiga
hebbi hakkilo mudon kolliti wiide hende jonde wadan fahumini be golleji mudon dokka ko woni hakkilaji muben ko way juttinde golle kangge Abdoulaye Pona horejo sambre de min mali
c'est une rencontre
donc kal jogi do nafa dum wallan homo fu andude golle mun e ko hani wande dum latto sababu duani embe ngada weltingol e golle mabbe be gollira sariyaji di dum ne jiya do fu mo wala talkuru an wawi nangede
ala sesi
fa angilti do da e kange kana tawre da talki e wi ismail sibi kaja da hala fedde nodirtene comptoir e collecteur d'or mali kanon o mandarte e duani e jafinana be golleji mabbe
ko min dardata duani embe be balla min be pammina min seeda ko hebe te ko watte jaagu so wiyama joomun juktama ana wawi murstidinde jaagu
fedde ju inama fa winde dewtere lattone sababu ha dewral wada hakkunde duani e comptoir e tiagal gal kawrital
to seguton ben amlas ngaji totama ben himbe doktor en gonbe tunbe den no dum wadi nyande noga octobre wi dokal gal yo imadraji kango president transition o den no yo mobilay lato sababu kambe doktor en sugube ben baba hinade kalko woni yawara sukabe e ben inra mabbe le dogu doktoroji to kulkan ton no fedde humaninde men na fasagul nyaw bubal e ben kaydun rafi nyamduji le ben nukuji ci doktoro kulkani ngadi batu kenya derno yon kambe ardibe be ben holliti jawbuji kebadi tiagal kaba ben fasagul cili na le circle o derno wi medicine chef o ko warata o nyaa chapande jeen chapande jeegom e jeenon sukabe totama ben pesama e lidido imadraji di fanda mudu no butude mayama sukabe e bangal nyopoli e sukabe jugube ben be hibbin be yawta duubi joyi fande le kabo dum ben kambe rafi jangnobe to nokku ko hono ben leedindi nono kita e ben nokuji kasoro ku fata dindago e bendu guba den no dum taykama di do watuji di non do hala woni ko kanko adama aidara mimi le yotre me den hertande loni on lampal ket dan fa sa wosita sidibe
la crédibilité de la commune
le lamor amene ga med la fa muselen ga hikka me hebi sajere ko heewi ga du e tawede fu sajere yogabe ando be wala fe muselen ko heba tabe le golleji mabbe di dudu torda mu an satti fesum yettige academy ma fa kapu beedu wi an amen wala muselen dokka amen le commune anondo ayan tuudi l'école tawa an joye ku yata classeji jeegon ga muselen taton tan tawatantu be muselen taton mu faccata cugal l'école ko hakkune mu en so heba jangina be gali galloje mawde den a tawan muselen taton anale classe goto ana jangina le dedin do sarab chukal kun jangango yo yoba muslimme so heba jangina chukal mu en lamo ana hani bamde muslim ko heewi be wala e golle le gelle mawde de nabude be le kubeje pamare de e jangina bo buri hokkude muslim fu sago yaade nokku to muyi
bangal kabaruji muudi le der o yontere kanko Abdoulaye Touré won ko ne ke da fasango Umar Wegalo
sama sew ko en puddiran kabaruji di botto mawdo gondude e wadde le leedi meden di ko nayri bangal tiid Allahji ko yowi dow murtireji ko watta wakkati fulle leedi meden di yala dido tiid Allahji an hebene jokala de majjumbe ko litiwide pelle tiagon toode yimbe lo gollobe le leedi di faro gonno ton ko yaati yimbe le temere joyon kanyen tawale o do botto non suudu ministre humnido kabaru golleji le leedi meden di ko litiwide sembe seku tiagal muden jaram fali sa ha leedi meden di sama seku be ko litiwide won yimbe le joyna kabor nanube ton wakkande nanuno ton de gubal gal no derta cmf per en yimbele muuden jaddon keddili hen dum latik sababu su yimbele wombe to gawoto kulli metti muuden sanne sama seko en garanti miniren kabaruji leedi mali le fedde nebno dete conseil de sécurité be jaltini tongande mabbe de le majjun be bi yimbele hewbe gonde yoppude nokkule muudu en gouvernement leedi mali de holli tiw dum wana gonga le majjun du wi himmeji muudun kuncenaka hore ko halno le de do tongande
Umar Golo hajarama mbiyan faande li kabaru wonde yewtere meden grand dialogue ngende alkamsare de mimi haala mbiyan kawrtal mangal kabaru golle le leedi bali derno kambe noddabe holti wiide ti Allahji mudum Yusafi irso Yusabi raf potal le ngenna golle o wobbe politin ko ka holti wiide dum fufu tawede le ngal do kawtal yama won kawro kalra wadde do mbiyan ti Allahji jogaji le mbiyan faande kabar golle lali tangara won ko mobani kenna fasango Ousmane Nyali Bouli e sita sidibe
jogabe hawrube nde jonde ana lanondire ko sabide murtereji golle ana ngada wattu fu le mabbe ana hen Daouda Traoré juge donc ande hakke gollobe
pourquoi hudun sabi soni murtere golle ko heewi halamo ana hale watti fu du ana hollita wi torra wonton mo andaka sabi lamu on certi gollobe gouvernement fe damudum lamu an nangiri kabar yogabe sobe dinande yogabe
faditi dalaji kebene jogala andindo kabaru politique Abdul Sogodogo holliti ko ne hakkilo mudon bangal jinningol sariyaji dow mun.
Si on
sune accedi hakkileji watti fu murtere golle dum wala honde lobbere lam an han fiide dabiriji yella du an hebne jogola sunbe wade dum ana tiidi jungo mebbe be hada murtere golle wadede le leedni min gemi di tijji sobe imagimbe dari ana tiidi yaltinde o kabaru
awr be hen wobbe kolliti rafi hawrgol le inde jonde dunke ande bangal hakkilo enedda ko be didon ana bay hollude ko woni hakkilaji mubben dow kabaru taguji gollobe e jewtade bangal hakkilaji gollobe le nokkuji de e wi mabbe
sagrawa dokkatene kabaruji ma hande micitonta do saati fum baddo be amen 3w.tamani.org marno do via mo 37320 c'est le yotre meden magazine yotre meden magazine hande mbenne yotre magazine do kebal na yowi do kabaru usuruji di njobata ke fi le raison ngaji hono segu kuchala e kanyangal do bomako imrana kilu mayga heja amen le bento segu e kuchala wonku hebani kedda na fotomi umar wagol fotomo na baga yo enki rejo
bo vraiment ta kala ma ku
anda ko sabis sene alya usuruji to meri oto nika wala fuko anda mi kabaru usuruji
niti nyefo do ala wala
do enna yo jamara segu ku chala e bamako be njobata usuruji e wi maire commune sebugu le lamu segu yo sabi rafu famu kabaru demokrasi o kedda namudu traore kankun maire sebugu
mi wawa vide demokrasi o sabi mbini dun ana hani ko yimbe pama yobude usuruji di wallan leydi yaade yeso
wana fi rafu gol kabaruji madun rafi famu jama o salotu tan yobude ido usuruji di non holitiri kanko amadu watara maire commune joberde ngalure bamako
yimbe be cialoto yobude non so wana dun wajibu usuru yobbe yalla leydi an yaha yeso fati alla ronkanoma futeme jeego feso haadi e attay ko min jarata nyandem fu sa hawrini cioggumun ana buri temere jeegom ley lewru
français fa
kanon wonno yimbe le hultibe na njoba jati ko wete TDRL dum woni usuruji di be hulti andude sanne nafakaaji dido usuruji wonande yirwere commune
c'est ko usuruji di njobirete wanana fa laawi kanye ekoluji mo ine dum watta sunde njoba ani ya hitane ko mi yobata
kanon na wodi yimbe le be sariya yamiri pati njoba dido usuruji di e wi amadou watara maire commune joberde ngalure bamako
yimbe joya ngoni be kana yobide usuru suka be jango debbo jogudo bibbe nay rewbe nayebe kanye nayebe burbe dubi chapande jeegom yaade ben fu kana yobude usuruji
to kuchala ton sabi imadraji ngada di kebe commune o yirwi bangal dido usuruji non sufuri gawsu dambele horojo kabaru almusaddaji le mari kuchala
ngol waylitingol ana e tetteji di fu min bami anniya usuruji di njobe le mari dereji ndoketedi so usuruji njobama buytiki le hen
jawdu hebandi le kabar mudun notorte le chuudi dogotoro jangnirre e mu intingol dati e wi kanko amadou watara maire commune jobe bamako
ana laabi so usuruji njobama laawi mo inire tuudi dogotoroji mo inire kanye tuudi ekoluji dum mo intine kalis njobeteedo waawa gollude dum fu
kanko dunke kabaru kebe abdul karim jamutene holiti wiide usuruji di ko buri hewde yo chapan jeegom li temedere wakandi kalisi di natorto meringaji leedi ndi ndena soni njobaka dum matti sana e le kebe nokuji mabidi
so kalis o yabataake hono jawdi hebirete fa yimbe golla e meri be njobire be kebata gollirdi dunne a tawan meri ana ka nafa fu wala hen sabu be kebata ko be gollira tawene golle o fu do nafa ngeni ndi woni
maire commune joberre holti wiide dabarji ne gondi fiyede yalla jukude kala yimbele calotobe yobude TDRL